Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18. Eliya ahura na Obadiya amutuma kuri Ahabu. Nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya, ubwo wari umwaka wa gatatu inzara iteye, riti genda wiyereke Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi i Samariya. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe muri bo 100 abahisha 50-50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburiramo umutsima n'amazi yo kunywa. Ahabu abwira Obadiya ati, umva, ugende igihugu cyose no ku masoko y'amazi yose no kutugezi twose, ahari twabonayo utwatsi two gukiza amafarashi n'inyumbu bikabaho, ntidupfusha amatungo yacu yose. Nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose. Ahabu anyuriye inzira, Obadiya nawe anyuri yindi. Obadiya akiri mu nzira, Eliya arahamusanga. Obadiya aramumenya, amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati, mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati, nijye. Genda ubwire shobuja uti, Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati, nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka. Babahakaniye ko utariyo, arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. None ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano? Ariko nimara gutandukana nawe, umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi ntazi. Nuko ningerayo nkabwira Ahabu akaza ntakubone, yanyica. Kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Mbese ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, ko nahisha abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo bubiri 50-50, nkajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa? None urambwira ngo ningende mbwire databuja ngo Eliya ari hano, ntuzi ko yanyica? Eliya aramubwira ati, nkurahiye Uwiteka Imana nyiringabo uwo nkorera iteka, ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose. Nuko Obadiya ajya kubonana na Ahabu arabimubwira, ahabahera ko aza guhura na Eliya. Eliya abonana na Ahabu atumira abahanuzi ba Bayali. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali. Nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Nuko ahabatumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati, nijye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice babigereke hejuru y'inkwi ariko be gucanamo, nanjye ndatunganye ya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirishe umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza bati, ibyo uvuze ni byiza. Nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bayali ati, ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi aba ari mwe mubanza kubaga kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo kageza ku manywa y'ihangu, bavuga bati, nyamuna Bayali twumvire. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati, erega nimutere hejuru kuko ari Imana, yenda ubiriyumvira cyangwa hari aho iganye, cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye, ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora bageza igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Eliya aherako abwira abantu bose ati, nimunyegere. Bose baramwegera, asa n'igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti, Isirayeli ni ryo ryabaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo ebyiri z'imbuto. Ahera ko agerekeranya inkwi, acagagura imfizi, ayigereka hejuru y'inkwi. Maze arababwira ati, nimwuzuze intango enye amazi muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati, nimwongere ubwa kabiri, bongere ubwa kabiri. Arongera arababwira ati, nimwongere ubwa gatatu, barongera ubwa gatatu. Amazi arasendera agota igicaniro, yuzura rwa ruhavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubwa ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Eliya yica abahanuzi ba Bayali. Nuko Eliya arababwira ati, nimufate abahanuzi ba Bayali, ntihasimbuke n'umwe. Barabafata. Eliya arabamanukana, abagejeje ku kagezi Kishoni, abicirayo. Maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure, kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura. Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Abwira umugaragu ati, zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza, aragaruka aravuga ati, ntacyo mbonye. Amubwira gusubirayo agira 7. Agezeyo bwa 7 aravuga ati, dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati, genda ubwire Ahabu uti, itegura igare ryawe umanuke, imvura itakubuza. Hashize umwanya muto, ijuru ririhinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga, hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye ajya i Yezereli. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya, aracebura arirukanka, yiruka imbere ya Ahabu, amutanga ku irembo ry'i Yezereli.